bebe, amo bebe, nimetosheka, nimeridhika nawe, amo bebe, amo rede, umeniteka, umenishika swe, amo bebe,
nikamani mwona bala mwezi mchana, nikikutazama, mana mzuri sana. Tena twaendana yanifata mi ikawakata Masha kufata we ukawakata Mwingine ya simshuhudie Atekani kone Na roho yangu itulie Cause you so special Special tujenge kesho Kesho yenye vicheko Cheko furamate Kamani muna bala mwezi mchana Nikikutazama Mana mzuri sana Tena twaendana Fata mi ikawakata Masha kufata